esabo eya choku kolale sobi ebuza mulembe chogwafe nokwa mokono nse abakulu muwedde mwesonyi abakole bitise seno nesitani yatidde mumwatu nebange neyeumya nyo ena yariji wasabo eya choku kolale sobi ebuza mulembe chogwafe nokwa mokono nse abakulu muwedde mwesonyi abakole bitise seno nesitani yatidde mumwatu nebange neyeumya nyo
kino kitutte
Kukolale sobi Ebuza mulembe chogwafe Nokwa mokono nse Abakulu muwedde mwesonyi Abakole bitise seno Nesitani yatidde mumwatu Nebange neyeumya nyo
Amazima bubadde kinamwe Abakole bye mwegaana Obwana mugumbagira buto Ate nune mubusaddaka Kukuba tambulira bukutya Bamuzeyi bawedde mwesonyi Abakole bye sisiwaza Nebadda mulembe ki
Ena yariji wasabo Eya joku kolale sobi Ebuza mulembe chogwafe Nokwa mokono nse Abakulu muwedde mwesonyi Abakole bitise seno Nesitani yatidde mumwatu Nebange neyeumya nyo Katoro naika chikumwe Kamama batuzaleke Okwambala mutambula na uswa Mboro basambuliza Kamuzeya boze semyaka Kukubo bakola vya chito Wasabo, eya choku kolale sobi Ebuza mulembe chogwafe Nokwa mokono nse Abakulu muwedde mwesonyi Abakole bitise seno Nesitani yatidde mumwatu Nebange neyeumya nyo Abakole bitise seno